talata laso e jeɗɗi lewru avril hitande duuɓi ujunaaɗi ɗiɗi e laso e goho yawde joyi e mintaji woronja habaruji studio kala ngu e fulfulde ɗimin Ali Ñalli Abdoulmouni yettinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hannde haalan dow taƴol hiite courant wakkati warde wakkati ɗo annda nider huɓeere ñama e kanen fa hannde nder huɓeere agades ɗum ndu nider wakkati mo suuma yere e guleyki wonno sunnana himɓe. En kala nduni fa hannden dow rafi keƴoran ndiyam ko yare to annda nider département Tilia to annda nder région Tawa ɗum ndu nider Lila ɗuuɗal feroɓe gari no nder cakantararde annden e fa hannden ndu duroɓe egga hoɗaɓe tawaɓe nder nokkuje ɗe annden. Yewtere pindinol meɗen e studio kala ngu hannde haalando no waɗe ko kolleteɓe golle mardi bondi e golle hirñere ni fa hannde nder dowgal ni enden gatta ko yaagi to hakkeji mumen to enden nder département Gaya en nanan ko madame Amina Mouhamadou wi'ata dow majjo. Balle cakkitiɗe ɗe enden ni ɗo enden nder huɓere ñamen ni wakkati warde wakkati ni hiite kuranno ɗon no taƴa ɗum ndu ni fa hannde no waddano golloɓe e saru suji goɗon saɗorna misali cottoɓe liƴƴi e ko nande tittaɗe ni kuyite kurangue enden ni ɓooyi wartiraka. En kettino ko Salamatu Kadir waddi firta e ɗengal fulfulde
kopiro wallahi irwoyir ko
taccal hiite kurangue consulateur uji amin hiite ngem no ɓuyto ɓuyto ɗum ni ɓuuri hulɗindemin leere goto maleriji tati bonnanta consulateur uji amin baafin amma nde ni no waɗa leereji jeego ma jeɗɗi ɗum waddanan guineji amin caɗale
nder guineji am masala
emin godi groupe de coupure waɗi ñalawma semin kunnoɗum amma jemma min bowta emin gollidi ɗum janɗe jeɗɗi mo futuro de min gari hotude wuro sem emin godi lorea ko adantami guineji amin min jaraɗi magasin min dessa kantuɗi bonu gan deɗi boni minen gaɗi hasara majji kasam min keɓata sodoɓe.
Huɓere agades ɗe ɗini hannde nder mum no tawra refi keƴoran hiite courant illa ɗu ni fuɗɗan feƴƴere ɗiɗa ɓere lewru suuma yerde enden ɗum fuɗɗi taƴude hiite courant ngo enden ni wakkati warde wakkati sa rusi ni jelek to enden ni mo huɓere agades ɗe enden ni nder andinore muɗum famtini ko golle gonaɗo no gaɗe to enden nder campanie chauni sar o enden kandini waddi ko hiite courant ngo enden wonano taƴe wakkati warde wakkati en kettino ko yimɓe huɓerde enden mbi ko Moussa Mamman waddi firta eɗen ngal fulfulde.
Les gens ont droit à ça.
Nibbe no godi lawol famude e nder wakkati oye godi hiite lantarki ɗum woɗa e fay seeɗa sarusi luma ko ni no hano ko nimɓe fu ceede tembre accantake ɗum ɓolu ndeni aɗa yiɗi cewda glace ko kumtari sayde ummiɗa wuuro ma yamde ɗiɗi ma tati juura jaaha nder bangueje to nimɓe sarusi gollata ɗon ko keɓa ley gallude ɗon ka hunde
fuwatalewru
suuma taweɗen nder lewru avril ɗum forri wolowol no heewi sanne ayiyan himɓeje ñallano piilo no tefa nokkuje pewɗe
notre hiite amin lartarki nge wala no ƴuwanamin leydi nigéria ma togo ɗo nge woni nge ƴuwa nden ne hana nimɓe kawra e iri caɗale ɗe hintade fuu ma wakkati fu.
Duroɓe ogge hoɗaɓe région ngiji kewɗi e feroɓe nokkuje mumen nder no tefoto ɗuo ɗo enden ni nder département Tilia hannde no ɗon no peccida himɓe tilaɗɓe enden ni he dabaji mumen ndiyam ɓundu e forage uji cakantararde enden ɗum ndu ni waddi ko rafi keƴoɗen ndiyam ton enden ko yara e ko yarna dabaji ɗi enden no woodi. En kettino ko Alphazazi Insintec maire Tilia o enden ni wi'i ko rafi ka attayar waddi firta e ɗengal fulfulde.
Kerol e guɓɓe fuu gartanane hadde gure mawɗo enen jooɗi gam Allah e ɓe ɓattito to ɓe mbawi hedde ndenagu kasene ɓe ɓattito to ndiyam wawi heɓede saabu hewɓe mabɓe no godi jawdi sanne ko woni caggal mumen. To jonka se tawi pompol forage gotol min godi ley gallure nde fuu nennon pompol forage gotol ngol ndu wawa heƴande himɓe e jawdi mum e himɓe tawa noɗɗon enda e himɓe werɓe minin godi konnon fa hande ɓundu wotoru hundu ndu endan minin godi ɓundu mawdu worru se jokka min mbi min kokki lawol himɓe jaa mbasa ɓuloy e ley cofol tilia ngol uli daɓɓi kanni waɗa jonka ko watta hono hemre ni enda ko himɓe mbasi ton enda ɗum ɗon heeɓi jokka e wallimin saabu woɓɓe kam mbijino yal ndiyan no wawi ƴoogue ronde yaare oodu wawa yarande jawdi ndi noni foti ɗudde ni te jonni keñande enda min keeɓi mballaga fuɗɗi no wardo fi on enda
aso e pete fedde jinganore yaadu yeeso jande lokol ɗo ende nder leydi Niger ni nder andinore muɗum janci hollidu fa hande mettal ɓerɗe mum dow guluji nder janguirɗe ko wonano waɗe ɗo ende nder huɓere ñame e to enden fa hande nder reedu leydi Niger gan cukaɓe hewɓe ɗuɓɓe ni hande nde en daari keppanto jooɗo jangga nani ko Moussa Bizo ardiɗo fedde aso e pete ɗe enden ni wi ko Moktar Hammadou waddi firta e ɗengal fulfulde.
Ille ɗen kalasiji enɗan kew sukaɓe fa ƴarti layi ayi joni ko ngulu kalasiji waɗi eley gallure ñameɗo kañum eley région ji goɗɗi leydi ndi enɗa ɓeyd tanan caɗale haɗaɗo konna sukaɓe keeɓa jooɗo jangga bako laatino nde e hoore mum tattato ɓe joɗirto nokku goto hono caɗale garɗe har filla nguluji ɗi enɗa filsi sa ɓe kalasi mumen mbuli ɓe enɗa kañum e jangguino mumen fo gatte ley kalasiji goɗɗi waɗa jande mumen yaara yesso san noon ɓe keeɓi dukonɗa ayi jande enɗa moƴƴata so hisama dukonɗa hitande e hoore muɗum jande muɗum laato
tako enen majjundu kam wonno jomu no jota jati yala na accal suka mun ya jango se tama le tendeje ko wara hudo no enda dum du konna alle ko watton enda pe yiba dum hanta e gite himbe tafa fe sen jomu nan olo ko sedda wadi wi'an tama tender to suka mun jangado tan ton wuli nen ay dum do no holla hakkiloji himbe wala ke fe sedda kala mi do bongo du kodon woni
Nyaupa be lewru juillet août septembre et octobre den diwni buri statude himbe dalila majunduni waddi ko gomnati leydi Niger singi sigile yarnude himbe safareji ko hisinabe nyaupa bugu ande miccintinan himbe duni ko hitane dubi ujuna didi e sappo tati denno sigile o andan singa do andan leydi Niger gan hisinde sukabe go dubbe lebbi tati be yaade dubi joyi be nyaupa be ande en kettino ko madan germain ko hadiza jacou iko olivier osogavi waddi fitaade gal fulfulde
Nous avons commencé avec 200 000 enfants.
Mais pour d'un raisonni, ce cadre où je n'ai jamais été dans. Hita dubna didi e sapo e jena dubna e nogay min jotta ke fasu kabe milioji nay ko laati rene ke wakati hono nyaw pabbe heewto sanini endam jonnon du konna ni se hisama dubna e sapo e jeddi war dubna e sapo e jena nyawngu uuto reke feccere do sukabe lebbi tati yaade dubi joyi gollangal endani golleddi min gombe ni ngada hen min ngada gena yewtaru do famin jita sukabe laati be welabe tiagal mundu nyawtugo gombe ni ngada dum kano woni fu do on tokkude labi do fi ko darto coronavirus on enda
en tenant compte donc du contexte covid
hikani suma yare wari fotodiri e wakkati gulu dundu ni fahande nde en dari no waddana sumu tobe sadon nan sanne gan idum buta diam balli mabbe ga hebude mosola sadon nan dandu waddi ko sumu tobe bendan ni der wakkati wandan no kani subade andadu fahande ko nyama en ketino ko abdul razak bello jon andal do nyamri wi ko rakayatu abdraman waddi firtaade gal fulfulde
pour mieux gérer son hydratation
nahani neddo jewtino wad sabu hono yar yar yiko nyante ko lati senona lewru sumayno no nafa bandu sanne kan lewru sumay e dum wodi ko dum torto neddo bandu mudum kam wonno joni johan attaaye ko nandi e mudum dum yoftana cille neddo sanne cille kan bo de dum wodna e sumayer sabu ndiyam bandu makani wonno hanta neddo waata ko nda hedde ndiyam goddan ko yarta fa luttina ndiyam juuda e mudum dan nono ko nda hakkilo e nyamdi ka yar yaruji goddi lati di kan ko nda no watta donka e neddo sanne kam won ko tawrte de ko girije kasen nda no wodi ndiyele goddi goddi sukkar lati de wakani jarda ne kay wodi e ma sanne welima se oyoy fu no wawa wadude kandu konnan torraji goddi le nyaloma ko endan fa yottina neddo gilol gilol e ko nandi e mum
une répercussion sur votre hydratation dans la journée qui va entraîner des vertes
hosade no wodani bi adama gay dum wallira har ko darta cellal bandu makko hosade du fande nde endari no wodani ciumoto do gay dum wodi baraji ustaz haladu yahya bajo to don do enden der hubere nyamay fantindi do majju en kettino ko wi ko hawa usman waddi firta dengal fulfulde
le prudan uswak
legal kon wattata le hundu ko mu hosoro nyije mu do hunde non ko wodi sanne der dina al-islama gal galaba no linte nokku mangu der dina al-islama gal hunde non ko dilado muhammad sallallahu alaihi wasallam watta aisha yamama ginandam dume woni ko nilado watta illu hoti wuro onoti e wide kungal aranel woni kosaki nyije makko kiumoto do dum buri wodande sanne gaidum wayla hendu hundu ko mudum hosaki no hunde ko dino golla lobbal hunga leddo wadina Allahu ta'ala yobirdu neddo
opre de Allah subhanahu wa ta'ala
fofa lumo kollol are rewbe gadobe golle jungon don no nyamato andan ni zender laso e nay lewru avril hitanu du ujuna didi laso e go yaade jeddi lewru ma hitanu du ujuna didi laso e go rewbe du ni fa handen wadobe golle jungu dubbe yuwi to andan ni de region yiji redu leddi Niger gari no nyama lumo go andan nani ko madam Mori Aminata ardido fedde rewbe wadobe golle jungu do andan ni wi idu lumo go andan ko Ali Keita waddi firta de gal fulfulde
Les femmes rewbe gadobe golle jungo tawabe der region zender rewbe non tawabe wakkati fu ebe bonjita kullego ebe gadalode ebe gollira guri e ko nanni e mudum kanjum men cubbi region zender do lawla aranol joni men gadi tendeje chapan e joy noodi jambe tendeje laso imma joy de Allah jabi men beede tendeje chapan e joy gannowado daggada noodi jamobe joni himbe regioniji dubbe garido en kulle fu ko gidon do en rewbe gadi himbe fu no gar der lumo kollol gol enda do lawol didabol men nodde worbe saki kiraabe amen e bibbe amen gam be gar lumo kollol leydi Niger
national
fa
Fatu, ko waɗi aɗa jimmini hoore ma de?
On nanay hana raaɓu ñawgugu soɗɗitoyki caka himɓe. Min ko ƴamayma yoode ñawgu accata himɓe gaɗa ɓurna muɓɓe nder hakkillo fukkiingo. Ɗum fuɗɗiti maɓɓugo kiirirɗe kase. Min hunne o fuu haɓɓaniyam hoore.
Ko waɗi ɗum hayɗini? Min gartitol ɗiɗabol ngu ñaw coronavirus gu hayƴinakiyam. Ko paamumi ni woni faa waranden hannden himɓe tabbintinayi ñawgu baa ko hakkilloji himɓe no fooɗe fini Allah fuu haɗay himɓe no ɗonɗo gatta yeebaare dow laabi kisnoji himɓe ñaw coronavirus gu.
Goggo, amma mi nani ii e no woodi kural kiɗum waɗanta himɓe kisinoyi himɓe immaraaɓu ñawgu en. Mi nani belɗum sanne, jooni kam ɓurna himɓe no wartay nonno denno. Mi matsike mi wurtaaki mi wattaaki sumoode, mi jogoo juuɗe banniraaɓe am, min jaha yeeri kiirirɗe.
Heeɓiyam, tawelto fa ginanda. Goonga noon kural no ɗon ɗey ɗum walaa ginan nder leydi Niger di. Anndaaka ɗo fuu baa kural ngal waddaama noyi laatorto. Jooni ni kural ngal kan woni min ɗoytano laabi kisnooji himɓe ñaw coronavirus gu. Walaa fuu ko neɗɗo watta sey watta hilnaare ngam hisa tan ñaw coronavirus. Aɗa anndi ɗi na anndaa ɗi? Mi miccintine ɗi.
Mi anni ɗi goggo. Neɗɗo wakkati fuu watto sumoode muɗum fako wurto, loota juuɗe muɗum wakkati yahde wakkati, watta haddi hakkunde muɗum e himɓe, hakkilo naatude caka jama'aare.
To woɗin nonniya fuɗɗu illa jooni gatta cumre ma law.
Ɗum ɗo yo anninoore noon de studio kalangu waɗi hawtaade e ministére kawjiiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
Ɗo leydi Niger nder Sire Nader Sarusi no woodi to kolleteeɓe golle hirñere e mardi bondi nder dewgal gorko yahde debbo baawi wardi boytaali mu'en ngam hitude hakkeeji mu'en. Ɗum ɗu ni fa hannde nder nokkuuje ɗe enɗan arannde fuu ko tefete kam woni funnude himɓe ɓe enɗan. Sey nide potal ngal enɗan heɓaaki nden ko ɗum tefa yaarude filla o enɗan yeeso cuuɗi kiite. En kettino yewtere madame Amina Mamoudou mo Sarusi gaya kawjiiɗo filla yahdu yeeso rewɓe e Fadel Alou ko firtaa ɗen ngal fulfulde.
D'abord
ni lurral heɓeke caka maɗa e gora arande fuu tefu haldude saaroɓe makko e juuɗe muɓɓen tawa nder filla dewgal moɗon. Kaldaadu e saaroɓe maɗa ɓe ngam heɓude mosola lurral ngal. Saaroɓe moɗon ɓen noddan on an e gora fuu ngam nana ko saabi, nden ɓe daara no waɗe ko mosola heɓo. Saaroɓe moɗon ɓen deni ɓe keppi fonnude on eɓe mbaawi jehi to jom bangeere naa jowuro maɓɓe ɓe pantina ɗum. Jom bangeere on naa jowuro on kandu daranoɗe fonna on an e gora. Deni jom bangeere on naa jowuro on waawai fonnude on sey filla moɗon wadde to Sarusi amen. Menen du men daara no men keɓira men ponna on. Jowuro on naa jom bangeerde no waawi du yaari filla moɗon tonkon seeriya ngam ɗum durwa fonnude on. Wakkati fuu du potal ngal ni kan durwete heɓe. De potal ngal heɓaaki sey jonkay jaho yeeso suudu kiite. Kiittoɗo on daara laawol ngol ada. Minen ni men tokkirta wakkati fuu de lurral heɓeke caka gorko e deekum. Deni piiɗe e barminol waɗi ɗum kay kon seeriya waawa yawtina ɗum. Ɗum accire nini
e jiile maɗa ɗume saabi ɓe ɗum hewti ɓen enɗan no deƴƴiti wiita hunde fuu naadu konɗan feysen tefa mballaga ɓooyan sanne.
Rewɓe ɗuuɗal muɓɓen fuu giɗa filla jaaki kon seeriya waɗe kan e giiɗe maɓɓe bonnere inneno. Irɗum ndu saabi ko rewɓe no deƴƴa ɓe giɗa haalude baa e ɓe kolle golle hilñere e mardi bonni. De ɓe muñi ɓe muñi faa jonka e ɓe cumi sey ɓe ƴama cergal.
Aɗa sikka rewɓe enɗan yoga maɓɓe no ñoƴƴan haala ka non heɓa heddo e dewgal mum na?
Illa arande de rewɓe no tokkira no haaniri ɓe tokkira ko hakke maɓɓe wurto. Mosola lurral fuu irgal henno tawa caka maɓɓe e gorraaɓe maɓɓe heɓoto. Lurral ngal yottintaaɓe e cergal. De ɓe gari Sarusi amen ɓe kaali men noddan worɓe ɓe ɓe kaala kamɓe du. Nden men daara no men keɓira mosola baani ɓe jahi kon seeriyano. Sey ni de men mbaaway fonnude ɓe nden tan ɓe jahata yeeso kiittoɗo. De ɓe gari Sarusi amen du wala mo nana ko waɗi caka maɓɓe. Sey niide kamɓe jehi kaalanoy goɗɗo. Min pooɗa e hakkillo worɓe ɓe min kaalana ɓe ko mardi bonni e golle hilñere gacceno jukketeɗe yeeso cuuɗi kiite.
Bandiraɓe hettinihiɓe habaruji studio kala nguddo yewtere pindinol meɗen hannden ko waɗi dow no waɗe ko kolleteɓe mardi bondi e golle hirñere dewdegal mu'en to enɗan ni nder département Gaya gatta ko kiita hakkeji mu'en kokkol habaruji meɗen timmata.